Bango muzanyisa kwe unya omwagalwa oyogolina kwe unya mutai wange kankuliremu oyogoloti banje yo bafuyirira kagalo ebalonde kwamwesambye wefude Superman yozuba omwana wabandi okubadala Bilibabitya, lulibalutya, bulichabutya, shiribachitya, ngafulesewo, chirowozeko, wetereze, teweibala,
nasanyukira yengeza,
abakweibaza,
nasanyukira yengeza,
teweibala,
nasanyukira yengeza,
abakweibaza,
nasanyukira yengeza,
banje yonchimanyi bola bakuma kubeyo joyita banji nchimanyi bakwefasa bakugamba bwe bakufirako banji 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 bakubira amasimu bakugamba kwe nambemu katino nambemu no munange nga bwe bakugamba chimanye nambeyo yacha yatulamu teweibala
Nasanyukira yengeza
abakweibaza
Nasanyukira yengeza
teweibala
Nasanyukira yengeza
abakweibaza
Nasanyukira yengeza
One new goodie Finca soul Mastermind Abantu kwenge kwenge Bakulira muri munda Abantu kwenge kwenge Vinkaso semalamu Uyo mwano mwana Omuchobulo joga Omulengeza Omuzalawa Ulwaba usibo unyama
Kwamwe sambie
Wefude Superman yosuba Mwana wabandi Okubadala Biliba bita, luliba lutia, bulicha butia, shiliba chitia, ngafule sewo, chino wozeko. Amagezolina,
teweibala,
nasanyukira yengeza,
abakweibaza,
nasanyukira yengeza,
teweibala,
nasanyukira yengeza,
abo abakweibaza,
nasanyukira yengeza,
bantu bakuno kwebefula.
Nasanyukira yengeza
befula befula
Nasanyukira yengeza
sibukira liwo mutukirera
Nasanyukira yengeza
befula befula
Nasanyukira yengeza
cha joyola ikumera
Nasanyukira yengeza
befula befula
Nasanyukira yengeza